Buli olumwe nnaku luno luyimba lulwo, buli aweddemu essuubi teekako owulire, buli awo tomanyi kya kukola wakoma dda. Munnange oluyimba luluno mukwano Mukama afaayo, yadde olinga kijja ku ttale kye nasula. Katonda wakisa tagenda kulinya, tagenda kukulekayo nga bali bonna we bakola. Ekigambo kyayogera kitasa, kiwonya endwadde mu myoyo egyalwala. Kigala n'essuubi bwe kyekwata, kikyo naawe kitwale atere kyesige. Nze mulinda n'okusinga baabakuma ekiro, banne balinda butya wabeewo ekitangala. Naye oyo yabukeesa era yabuziya, naluno olunaku lugedde bulijjo kyewalinda kituse.
Mukama mulungi era ajja kuyamba nkukuba.